zime baki ni zapa. September, October, November, December. Izi baisa zote mini member. Izi mezi zote zime baki ni zapa. September, October, November, December. Izi baisa zote mini member.
Nakuteko kiwa maji. Excuse no silete uti aji. Koneshe vile na ganji. Misbehave zile ngu atakagi. Leo uso paka rangi. Tupige labwe sema tuende wapi. Jo, mina juo na itaka useme utaki. Nasi nimekunyota niko na taki. Gini bea sibakishi na ikula yote. Mali popote yeyote sini kokote.
Hizi mezi zote zimebaki nizapa. September, October, November, December. Hizi baisa zote mini member. Hizi mezi zote zimebaki nizapa. September, October, November, December. Hizi baisa zote mini member.
Sikuje mbuwekze zirete mbili mbili. Pitisha iyo ngolo kwanza nitoe mawili. Shuguli kamili ni natumututu wili. Nitoa wapi nitoa Deacon College. Who's that calling? Stuck in disturbance, me I'm just balling. Mwamkia konyagi very early in the morning. Jana kuliendaje yu kwa long story. Mangori jo mangori jo mangori mori ongori. Onamka ukyo kinapi noko na ngori kwa pore.
Hizi mezi zote zimebaki nizapa. September, October, November, December. Baisa zote mini member. Hizi mezi zote zimebaki nizapa. September, October, November, December. Hizi baisa zote mini member. Hizi mezi zote zimebaki nizapa. September, October, November, December. Hizi baisa zote mini member. Hizi mezi zote zimebaki nizapa. September, October, November, December. Hizi baisa zote mini member.